habbanaye hunde non ko mawni sanne e fulbe dum wonnana do nanga ngelani el kokka yigo maada kokka do kondan tinno jogoro no wodiri Boubacar Hama beedi no famina en hononi
de fijoji gadi hanu lamruuji en hanu hontugo en de dum wadi fijoji rugabe kawri to hulbe kawri fu den no goddo ummo halan do gariru o halan waane mi nangani o hanko do itta o hokka cede ogul hanko warta nangana gewa ko yaara habana e hanana horsineni de habana e mari mi abira fa wola fay nyande ge enti a jogoto no fa gerima kadi to de hinode wadi de didi de gaari non ka hino ka su itan de nyale no wadi gaari he nyale ni woni sati yabanaayi cuƴita ɗum ñande muɗum fijo watte gara calmina hen mum gadda higira e ma wadde seede ye hande a waddi haɓɓana e maɗa a nani belɗum hukkillo ma hukkike ge wari jam o hotti jam
nge nagge soɗowe enɗan feyso hokkama dadu ko jaɓitoyte noon no woddu kondan laabi yaage ko hani jomum tokka fulɓe ne mbawi tedde nagge nge enɗan so tawama kokkaɗoge on joguiraki no woɗiri nonni fa hande no wodi himɓe latiɓe hana hokkede haɓɓanaye ɗume woni laabi kanɗi tokkede jogagol haɓɓanaye gam batte daria muɗum heddo seyni ɓe kettino nanon Boubacar Hamma beeɗi
hano joni min mi waɗanima haɓɓanaye tawi a tefide kam a fulɓe no nangati na habdu naati hakkunde miñamna e goɗɗum mo fulɓe no nangati ɗude fii haɓɓanaye fulɓe no nangan ɗum neɗɗo sonni haɓɓanaye fulɓe no nangan ɗum haɓɓanaye jiima higirago ne haɓɓanaye nagge noon ko pullo teddini sanne haɓɓanaye waɗi woɓɓe gaɗɗi nayyi sanne gam da ɗo ɗi nayyi ɗiɗi tati nayi ɗi haɓɓanaji kotta joyi de nayyi ma ana a waɗi nayyi noon ni laamiɗo hokkatake haɓɓanaye no jelante noon mo dibbo hokkatake haɓɓanaye no jelante noon ma bujo hokkatake haɓɓanaye no jelante noon kosaji no jelante noon kanka waɗantake haɓɓanaye haɓɓanaye durowoni higo maɗa mo giɗɗa gaɗa ɗum haɓɓanaye
kedi dabbaji maraɗi fuu no wawi gaɗede haɓɓanaji neɗɗo no wawi du kondan nangande himɓe hewɓe wonɓe nder nokkure wotere